nkwasɛm berɛ ne yi ɔno ayɛ berɛ aso sɛ wobɛtie nkwasɛm ɔmaden sɛ bɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ no wasɛm ɔ sɛ nkwasɛm berɛ adu ɛnɛ asɛm yi a ɛba wo nkyɛn ɛyɛ nkwagyesɛm a yɛde berɛ wo na wofa kristo sɛ wo kra gye nkwa wofa kristo sɛ wo kra gye nkwa sɛ woyɛ wofa kristo sɛ wo kra gye nkwa so a wobɛsere awurade sɛ wobɛto gyina no wobɛtumi atena ase ayɛ dɛn ama no ɛsiane sɛ ɛberɛ ani hɔ ma onipa dasani kurofo yɛwɔ nipa sɛ wosesen dɛ ne nyinaa a wohwɛ a yɛwɔ nnora yɛwɔ ndɛ yɛwɔ kyena ɛno nti saa nnora no atwam ndɛ no na ɛsɛ sɛ woyɛ amendment na ɛkyena so wonim adi a ɛbɛtumi asi sɔfo panin bi na ɛka sɛ tomorrow may never come ebia na ɔkyena amma na dɛn na wobɛyɛ ɛyɛ sɛ biribiara ɛto ayɛ dɛn atwa ɛno nti mɛserɛ sɛ obibi ɔbɛn obiara bɛka kyerɛ wo sɛ nkwasɛm brɛni na ɔmɛtie bi na ɔnsae n'adwen na ɔmfa afotuo wɔ mu na ɔmfa ne ho ma Awurade yesu kristo mɛserɛ sɛ bɔ mpaeɛ ɔdomfoɔ mmɔbɔhufoɔ ɔmada wase bible tiefoɔ gya nkyɛn ɛna akra nyinaa ba ɛnɛ so yɛ da a wayɛ bible nsɛ wobɛfa adwene nyinaa ne akoma nyɛ noma ahyɛ w'asom brɛ no ase na woayi wo ho adi akyerɛ berɛ a yɛtie w'asɛm brade wombada w'ase brade yesu kristo din mu ɛna mebɔ mpaeɛ amen ɛyɛ mesomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo atwa asɛm yi asɛm yi firi Lifeword Media Ministry ɛwɔ na ɛba wo nkyɛn Lifeword Media Ministry no yɛti ɛwɔ United States of America ɛna nkorabata no bi ɛwɔ Ghana ha a ɛyɛ asante kasɛm twi nkwasɛm ɛna ɔsomfo Akwa Hayford mede brɛ wo yi onua asɛm a me ne wo kyɛ ne ndɛ no ɛbɛhunum wɔ Revelation chapter 20 verses 11 to 15 ɛno na ɛbɛta sɛ no kakrakakra na ɛsɛnsam na me ne wo ɛsua adeɛ ɛfiri mu ɛnɛ asɛm mato ne din sɛ the last courtroom ɛyɛ yɛn court ɛdan mu a yɛbɛkɔ a ɛtwa toɔ nti yɛfa sɛ twerɛsɛm no wobɛka no sɛ white the great white throne judgment ɛno na yɛfa no sɛ ɛno ɛyɛ bidokasam no ɛbɛsɛ ɛyɛ the last final scene of human history ɛno ɛyɛ saa bɛ no nnwuma nyinaa kɔ ne wieɛ a yɛkɔ atembo adwa no anim atembo fitaa adwa no anim na yɛakɔ na afei deɛ dwumadiɛ bɛdi yɛ biara no yɛakɔhwɛ sɛ sɛ yɛkɔ bɛnkum ana yɛkɔ nifa na yɛhwɛ judgment no a ɛwɔ mmienu baako ɛyɛ the judgment seat of Christ ɛno na ɛno no yɛse yɛbɛso onuma yɛ dɛn ahwɛ sɛ wode ahoa ɛna ɛde yɛ ndwuma no a dan a wosie no sɛ wode nwura na ɛde yɛɛ a wode diamond ɛne gold ɛne brons na wode yɛɛ a ne nyinaa bɛfa mu ayɛ dɛn ahwɛ na ɛno no ɛdu baabi a hwɛ sɛ mmeka na ɛyɛ ma yɛmhyehyɛ sɛ ɛsɛ heaven no ɛfrɛ nyam sɛ ɛbi bɛkɔ sɛ woankɔ ɛno nti memam deɛ nneame susuma ho ndɛ ɛne sɛ ɛkwan a bɛtumi afa so akɔ heaven no ɛsɛ wofa kristo sɛ wokra agye nkwa ɛsi sɛ me ne ɛkwan nokora ne nkwa obi mbɛgya ne nkyɛn ɛde sɛ ɔnam so ɛhɛ nyankopɔn no ahenneɛ ne ne tene ne ka ne ɛde aka nyinaa ɔde bɛyɛ dɛn ɛbɛka yɛ ho ɛno nti the last courtroom no asɛm ne ɛbɛka mpagye wakɔ court da sɛ ɛkɔ court a ɛmfa ho ne wosika ɛmfa ho ne wahoɔfɛ ɛmfa ho ne wodan a wosie ɛmfa ho ne wasetena bi a wɔwɔ mu sɛ wonyaa ɛsɛm nso atu the court a wokɔ a nea wotumi a ɔte akonnwa mu no judge no ɔno ne obi a ɔtumi ka sɛ saa berɛ no koraa no yɛnyaa wo na kɔ anaaso saa berɛ no wodi bi ma anaa wodi fɔ ɛno nti wonyaa wura hɔ a wone biribia bio de ato ne dwumadie a wokɔyɛɛ ho atembu na ɛyɛ den yɛde bɛbu saa nso ɛna me ne wo yɛfrɛ no sɛ berɛ bi bɛso na nnwuma nyinaa kɔ na wieɛ a ade nyinaa bɛna wieɛ no yɛbɛakɔ pie saa the white, the great white true judgment in it, you could be at the end moon. Maybe I'm a car, say, me say, Orebi and a free moon. O free mono. A nuku pie a sro, if I say, above for the farmer. Ebe fano no. Na okoche ni bibi mienu. Dedi ka anu no ni kwa hel. So koche hel ho. To kwa hel ho no. Na enijie ye bonyom. Eni amanfu di ase, amanfu didi. Amanfu enom. Kwa koche obon sam. Kwa obon sam na wadresi no tina kwenye mu. Na chese enijie wa hopa ha. Ena. Chese utu msa nyuma ya kusu wa hono. Asi, ey. Ana he ha nya sam kitu o ha ni kapa ana ne breso ye ana bofo sa tam no de ko heaven no ko no ko ana do on heaven ho ye board na enwuma ye to wo ho him see ina ye ye nyum na ekoso ho obia kutu sori de otia kunwa no mu no akwa he de no so de isa me we are see mijimeni pa na mfede me una me wo bibia me kwa na so me sabet na sawe mu debi na ko her hono se de na yesi e ka obon sam no asa mu kwa na sa no te yesi obon sam odua e da na pampam na ne ho hu hu no ja shi enipa bufa so enipa tiem na sa nya sa na ho te e te ma obofon bisan se bibi mi no no ehe oyi ba ko he na ope na o se a wa o hia ba bo mo se bibia me wo se mo wa sa ti su na me ni gie ene eni tin me de me pe he ro ene o tam ne boko ene o de no esu fe do du ho a na wa se sa ah na nya na ye din ka ba na o se ani a o bun sam fe ni dia da na pempem ne hu ene pe bi twa do ene pe bi su ye bu bi mu sese obi ya chichire gofo nsa na ye twa bi machi ma na bi kam nsu kra ye fane se obi pado ko nya no na chese ye fane obi so gofo nsa na sha hana edin ka ba no na no bosam no no do bi do twa no ko bi sa no na ese obosam o ye pani wa no ono adena oni ho na sabri adie se no so sa time now e do ba akwa na e campaign time e fe de reality no na e don e ma wa dey we hunu na okache obofo ni se o ene family sa course no dey bi we take this chin e wie ene me no asema me no che this time e ye ne ya ene ye kwaje bre ene se uti onyankropon ne ya bopo akoma sa se sa we check fresh sem no mu a o kan pe fi ma da ho se kan edisem eti edinu no yimu edu ba ko na o se asama o ka e o se me hu o se na me hu I saw a great white throne and him that sat on it from whose face the earth and the heaven fled away and there was found no place for them ti nem kanu yeso yen kasamu o se na mehu ahengwa fitaa kukuru e dia oteso no a asase ene osoro dwane firi nanim na wenya bebi amawo masa de no ti akunwa no so no mpo no asase ene osoro wenya bebi ayere ama no amawo nabi yesi owura no abaso obebu enoma nyina aten bibia obu aten ewo ho accountability obeye account say dia odima awo no den na odiye oye eti dia twesem ne kan na eye me won wapa ne se ozu na asase ekwa enye bibia ma no enye ewo enye bibia ma wo mo heaven and earth flee no place to hide when you bibia obetima de ejina esa se asase mu no enoma bone a nipa bediye ene eyi no enti ontimi kura enyina de otia konwa no so enim ene osoro no heaven ewo first heaven second heaven third heavens na wa wo wie mu a wa ye wie mu mu nsam ne sade no onyina bia ntimi aye den enyina nenim menua na se oso ni asase mpo ntimi enyina ni otia konwa no so enim a na wo minu mienu pese me hwe wo se se sabre ya kwampo se wo kan Matthew homa no itinsia yimedu ediasamiansa se seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added unto you. We are couponing any thing, a cane, a dacking or the becan one. That's about the year mumno near a canon and a year pe, the mumno, a train in the year day, yen you shall. If it may genera, sir, ure in manner. Binion de Sisium, sound for Christmas or cry junqua. Bible see a quin yaman one day, and I am quite jibre, said I'm dinka catch on. Your no man, I send a penny name. Edi kan se eni penyina ye bone eni penyina ye bone na bone akotuase no wu akopa adba chede ne dan kwa radio Yesu Kristo dede edim bi biara obepemu dan bepemu aka na wagya tu nyare Yesu Kristo wu sori ye ah bible se obegye ne kwa tembisa se so what Yesu din da na so wonte na me kan fura radio Yesu Kristo ma orukutu na nkwa je ye den ede ewo no ne obi bese se enye campaign time that time no at time na twem na de besie na de enye si ewie obie na odifu ni ho unue ni ho o papa ni ho maami ni ho oyiri ni ho na okuru su ni ho na wo ban so e de ene ho ato nkuto ene nwumedi a obedi ye no ye fere ni se okobu nwa kwenta bibisa o se so se obeti megina sa ore ni ni mana upew se obi na kan se upew mpo abansa aka ene se sa jumeje no akodia tese ye do ko sa court ho are you prepared to go to the court and stand before say eye wo court judge nanim ana say why crade so be ko court nimu na o jina judge nanim ana bi sa minua say o nye crade wa ene se eyi se da medin kan kan se ye wo enoma miensa o enra ene ene echira enura na etwemu yakopa ya wadom de na che wa ene e time say we amendment the amendment time say for the Christ sample bible say won ogini de no omo odan kwa si yakopa do wi ase ni ena odene ba ko mai do bi ogini de no wan yira no benya dan kwa onua John 3:16 ne ho no pe se eno na pe se no jina so ne ka se se ogina de Christ di so ba be wi e sori na obo wuma eji efense benkwa babu so obaje nkwa ti mesere se so afa Kristo a se okraje nkwa ene me mompa yi si radio Yesu edawase mpa nokwa fon me yodi boyani rwade fanfo so chemi na mtun sa so betra ma brabom akumu mfa se kra ene ma che nkwa rwade fa Bwami, let me to be trashy, a mum. Could she say, be pee, why in him? So, boss, I'm by Yamishaw, Roddy said, there, Oma, a sinny. Pie bonny sample, could turn out the bonny chair. A Friday, you see, so only papa could suck an agent, any Jesus rope. The Sabre, our boss, I'm by with old Gillian in the criminal. Friday, obey Joe. Wacho so wa bo fa wa won wa ko be de yin ara bo si dudu a oje oje odide re mo mtu mi so be yan yakopon ba disabre mi se safo yin amba bi so a wati asam na o take decision no ko so ma mo konkon ne kasa nche no o so pe se bi aba yo yira ba woni mo sere se mo bi aso ni o yira ba ni a utie mi e da wasi se utie enkwa asem e yam sumfo akwa Hayford ena me ne mo e cha asem mi and our same telephone number is 0244-86949. 0244-86949. And Michelle said, Uti, and Qua Asim. Amen.